Blog Talk Radio.
Bakunzi baragiteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya gatanu ukwezi kwa cumi umwaka w'2021 ikiganiro n'igihe n'iki tukaba rero tugiye kugitangira mu mwanya utarambiranye muri kumwe nanjye turashimiye Jean Paul nk'uko bisanzwe ndaba ndi kumwe kandi na Bwana Ashire Kamana mwisesengura hamwe ndetse na Tabita Gwiza Mukanya. Mbere yuko ariko mbashyiriraho iriya nanga itangiza ikiganiro reka mbabwire ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri Centrafrica muri Afrika yo hagati hamwe muri Leta y'u Rwanda yohereje ingabo zagiye mu butumwa bwo kurinda umukuru w'igihugu harimo haravugwa amahano abagore ba Perezida Touadera wo muri Centrafrica bavuga ko hari umujinya mwinshi cyane n'uburakari bwinshi muri ya presidence kubera umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi wagiye agiye kurinda bamushinze kurinda umugore wa perezida witwa Brigitte Touadera ariko bikaza kuvamo nyuma y'amezi cyangwa se igihe gitoya atangiye uwo murimo wo kurinda umukuru w'igihugu baza gukundana ndetse bikavuga ko bamaze kubyarana umwana ufite umwaka umwe n'amezi mu rugendo rumwe rero mu rugendo nako rumwe perezida wa Centrafrica aherutse mu Rwanda ibwo yaherukaga mu Rwanda ejo bundi ngo nubwo byiswe ko yari agiye mu ruzinduko rw'akazi cyangwa se rwa gicuti hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ko yari agiye gusigasira niba ari ugusasira umubano cyangwa se kakarenge kagabagarira ubucuti hagati y'u Rwanda na Centrafrica burya ngo yari agiye kugura inzu noneho no kureba no gusura umwana we ndetse ngo n'inzu yaguriye umwana we wo yabyaranye n'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi warindaga umugore we. Abagore rero bo muri Centrafrica nako umugore wa perezida wa Centrafrica ndavuga abagore kuko si umwe hari uwo Brigitte ariko hakaba n'undi ngo uwo Brigitte yari yarihanganiye witwa Tina ngo wari inshoreke y'uwo mugore w'umugabo nako ariko ngo ikibabaje kurutaho nuko batekereza ko bagomba gusangira imitungo cyangwa umurage hamwe n'abo bana nako n'abanyarwanda uwo bise ngo nako watangiye kwita abanyarwanda ngo ni ba beau-frère. Iyi nkuru ndayigarukaho mu buryo burambuye mu kanya ariko hagati aho ndagaruka n'iwacu mu gihugu aho biriho bicika mu Rwanda ibiciro ku masoko ibiciro bijyanye n'ibiribwa birimo biravuza ubuhuha aho production cyangwa se umusaruro wabaye muke cyane ndetse n'amata ndaza kwibanda ku biciro by'amata n'ibindi ariko nuko gusa na kuri iki kiganiro kuri televiziyo nyarwanda aho bahamagaye umuntu wo muri RAB ngo aze gusobanura impamvu amata yabuze noneho bikaza kuduha n'ikimenyetso cy'ibindi aharo ndaza kugaruka kuri izo nkuru cyangwa se kuri ayo magambo y'iyo muyobozi wo muri RAB hanyuma muze kumva uko iwacu bicika kubera ikibazo cya ubuke bw'umusaruro w'ibiribwa kandi n'amafaranga mu Rwanda ataboneka muzi neza na situation y'imipaka yafunzwe ubuhahirane bumeze nabi maze namwe muze kwibera bajije mumbwire ikigiye gukurikiraho. Turaza kandi kugaruka kuri abaturage ba muri Kangondo aho banyuma yo gusenyerwa bakabuzwa hepfo no haruguru bakabasiragiza mu manza nk'uko basanzwe babigenza ku bantu bose bakoreye akarengane noneho uyu munsi bitabye urukiko ariko haza kubaho rwaserera ubwo muraza kubyiyumvira mu kanya. Dufite amajwi ya bamwe kuyo twakuye kuri YouTube channel ya Ishema TV ya Cyuma Hassan Dieudonné aho turi buze kumvisha gace gatoya kuko byari byifashe muri iyo rwaserera yo kuri urwo rukiko aho karengane rero turaza kugarukaho mu kanya. Reka mbanze numve ko bagenzi banjye twamaze kwinjira muri studio mu kanya gato cyane. kanongere mbahe kaze bakunzi ba radio iteme ndete by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro igihe niki turi kumwe rero na Ashire Kamara ndetse na Tabita Gwiza. Mbere yuko ngira n'icyo ntangira kuvuga ku ngingo nayo maze kubabwira, tugiye kunyura muri kambanze numve ko mbafite muri studio 5 kuri 5 ku mikoro zanyu zimeze neza. Reka mpere ku mudamu ku badamu Tabita Gwiza ni winyumva deka nongere ngusuhuze ngushimire ko wifatanyije nanjye muri ikiganiro kigiye niki. Urakomeye, uranyumva, mikoro imeze neza?
Ndakumva Jean Paul, sinzi niba nawe unyumva.
Ndakumva, urakoze cyane. Ikaze, ikaze muri ikiganiro nubwo uri umusangwa.
Murakoze, murakoze, ndagushuhuje.
Tabita, ndizera ko yenda ubwo nakumvise wanshuhuje, sinzi niba
yari bivuyeho
cyangwa
yari vuyeho. Nari ngiye kuri miyoti ntabishaka, ariko ndagushuhuje na Shire n'abadukurikiye muri uyu mugoroba. Murakoze cyane.
Murakoze Tabita. Reka na Shire na Shire Kamana, na Shire Kamana nawe ndagira ngo numve ko ngufite muri studio. Niba unyumva nawe kaze muri ikiganiro, kandi wakoze kongera kwifatanya nanjye. Nawe kimwe na Tabita ntabwo uri umushyitsi, ariko ni byiza ko twongeye kuba turi kumwe muri ikiganiro.
Komera Jean Paul, ndagusuhuje kandi ndagushimira ko wantumiye muri ikiganiro. Nanone ubwo ndi umusangwa, ndasuhuza na Tabita kandi nsuhuza abanyarwanda bose baza kumva iki kiganiro n'abazagikurikira, by'umwihariko bagenzi bacu mu runana ndetse n'abakunzi ba Radio Iteme.
Urakoze cyane Shire Kamana. Reka rero nongere nibutse abadukurikiye, kuko warujuje abakunzi bo mu runana, nibutse abadukurikiye ko aba bagenzi banjye turi kumwe. Shire Kamana akaba ari umuyobozi mu runana Nyarwanda Runana Impinduka ARC, akaba ari we muyobozi w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi w'urunana Nyarwanda ruharanira impinduka, akaba ariko n'ubu afite abifatanyije na umubano n'andi mashyirahamwe cyangwa se diplomasi muri make. Naho Tabita Gwiza akaba ari umuyobozi mu runana Nyarwanda ruhana impinduka, akaba ariwe muyobozi ushinzwe ubukangurambaga. Reka rero nongere mbahe ikaze kandi noneho mbifuriza n'ikiganiro cyiza. Reka rero twumve, ntabwo ndi bubatindire, maze kubabwira skandale yo muri Centrafrica cyangwa se Republique Centrafricaine, aho mu Rwanda za ngabo zoherejwe kurinda umutekano cyangwa se gukora ubutumwa wari umudamu cyangwa se umwana w'umukobwa ngo ukiri muto. Muraza kubona kuri YouTube yacu amafoto twashyizeho y'umwana w'umukobwa uri inyuma ya Madame Brigitte Touadera, akaba ari First Lady wa Perezida wo muri Centrafrique. Ndagira ngo mbanze mbitindeho kuri Radio Iteme, ntabwo tuzi umwirondoro w'uriya mukobwa wabyaranye na Perezida Touadera. Ntabwo uriya mukobwa, uriya mwana w'umukobwa uri kumwe na Brigitte, ntabwo tuzi ko ari we wabyaranye na Perezida wa Faustin na ko Perezida Faustin Touadera. Ndagira ngo twisegure ahangaha kuri Radio Iteme, tutazagira umuntu uturege ibintu bya defamation cyo kuba twaraharabitse umuntu, kuko ni ifoto iri public, ni ifoto rusange ushobora kubona hariho hose, iri hanze, ni ifoto gusa twashaka kugira ngo dukore connection n'inkuru, kuko umukobwa warindaga Brigitte First Lady wa muri Centrafrique yabyaranye na Perezida, biravuga ko yabyaranye na Perezida wa president wa the Hawa Central Africa umwana w'umukobwa mubona hari inyuma muri ya foto ashobora kuba ari washobora kuba atari nawe ntabwo tuzi umwirondoro we nuko tuzi gusa kuriya ari umwe mu barindaga uriya mu Brigitte kandi nta nubwo twabifashe kugira ngo dusije reko dusuggestinge kuriya mukobwa ari we wabyaranye n'uriya mu president ahubwo bivugwe inkuru nyamukuru isohoka muri Corbeau News ivuga ko uriya mwana w'umukobwa na koko umwana w'umukobwa warindaga wari yatashe kuri sécurité ya Brigitte Touadéra yabyaranye na president wa Centrafrique ariko kubera ko nyine uri ari umusirikare w'u Rwanda uri inyuma y'uriya mugore w'umu first lady byabaye ngombwa ko dushyiraho ifoto kugira ngo tujyanishe n'inkuru amakuru ajyanye n'uyu mwana w'umukobwa nayo tuzayamenya twaragiteme yatangiye gukora itohoza kugira ngo tuzabahe n'amazina nayo ajyanye n'icyo gihe niyo skandali rihivugwa muri presidence ya Centrafrique mbere yuko nza kuri iyo nkuru ndi bugarukeho gato mu gihe kiri imbere ngira mbabwire ido nido kuri iyi nkuru iri ya skandali yo muri Afrika yo hagati iri ya Republic yo muri Centrafrique yo hagati reka ngaruke iwacu mu Rwanda iwacu mu Rwanda kubera ko hari birashoboka ko bwana Shire kamana dushobora kuba tutari kumwe nawe igihe kinini ndagira ngo mpere kuri iyi nkuru nubwo wayikoraho isesengura hanyuma ukajya mu zindi nshingano ashire ntacyo bitwaye reka mpere kuri iyi nkuru y'ibura ry'amata mu Rwanda nubwo byumvikana ko ari inkuru y'ibura ry'amata mu Rwanda ariko ntabwo ari byo ntabwo ari amata gusa nuko tayagabanutse ku kigero gikomeye cyane ndetse bikaba ngombwa ko bahamagaza abari barasezeranye ibitangaza kubabaza icyo ikindi byaba iyindi mpamvu se cyangwa se cyaba cyaratumye ibyo babasezeranye bitashobotse bitabayeho ariko ndaza kubabwira n'andi makuru twagerageje kubona ubwo twashaka kumenya ese n'amata gusa ahenze niyo yabuze mu Rwanda habaye ikibazo ki iyi rero ishobora kuba ari intangiriro y'iherezo ndetse mvuze ko ari intangiriro y'iherezo yenda naba mbihaye isura itari yo iki ni ikimenyetso kigaragara ko igihe koko ari igihe ko ari iki ko ingoma SPA kuvaho yabeshyeye noneho fime itangiye kuvaho reka twumve aya ma audio ashire uzikoresha
ikibazo cy'ibura ry'amata no kwiyongera ku giciro cyayo haba abanywa ayanyuze mu nganda cyangwa
murambabarira murambabarira gatoya reka mpere kuri iyi noneho iriya ndayikurikiza mu kanya
dufite aho tuvuga dukura amata nk'ibice bine cyangwa bitanu dufite igice twita cya Nyagatare cyangwa cy'Umutara kiba gifatanyije Nyagatare Gatsibo ndetse na Kayonza tukagira igice cya Gicumbi tukagira igice cya Gishwati tukagira n'igice cy'Amajyepfo dukunze kwita Nyanza noneho hakaba n'igice turimo dushyiramo imbaraga cyo muri Rusizi
buriya mu bice bya Mukamira na Bigogwe nta musaruro nta mukamo hava
ufatika umukamo urahari cyane mu nyemere wenda nabinyuramo gatoya n'ihezwe challenge yo muri Nyagatare ntabwo isa neza niyo mu Gishwati Nyagatare niho habaye ikibazo gikomeye cyane cyo kubura ubwatsi ari naho dushaka gushyira imbaraga zo kubika inshuro nyinshi nk'uko amaze kubivuga muri Gishwati amatara hari kuko ntabwo bagira impeshyi nini ahubwo bafite ikibazo cy'imihanda hari ahantu hari amakusanyirizo y'amata ariko rwose na moto ntishobora kuhagera na n'imodoka ntishobora kuhagera ahubwo abantu bishatsemo ibisubizo bakora utuganda dutoya dutunganya amata akavamo ibivuguta na za foromaje kuko byo bibitse igihe kirekire
kuvuga ngo baba bafite umusaruro w'amata uhagije ariko bakabura uburyo kibayageza ku isoko ku ikusanyirizo rikuru
yego
muraza kumbabarira nazitiranyije habaye akabazo gato cyane ariko turi buze kugakemura aho iyo audio nashaka kwitangira reka twumve ko mushobora kuyumva muri ubu buryo maze duze gukurikizaho yayindi nemeze kubabwira
amata akomeje kubura ku isoko ndetse abayashakisha bakibaza bati kuki amata yabuze ku isoko cyagenze bite akavura ko karimo gutonyanga tukaba dufite icyizere cy'uko ubwatsi buri gushibuka kuki amata ari kubura ku isoko reka twakire Solange uwituze n'umuyobozi muri RAP akaba by'umwihariko afite ahurira n'ibijyanye n'ubworozi n'amatungo n'umusaruro uyakomokaho ikaze muri studio
murakoze
twatangira twibaza tuti ese koko amata yarabuze
murakoze hashize igihe cy'ukwezi amata twabonaga yaragabanutse nibyo tugereranyije yaba yaragabanutseho nka hafi nka hagati ya 50-60% ku ijana
naho ngaho nashakaga ko naho nashakaga ko dutindaho gatoya kugabanuka ku giciro hagati ya 50-60% ku ijana uwo ni umuyobozi ubivuga urumva rero iyo Kigali itagishobora gutekinika ikavuga imibare nk'iyi ngiyi wumva ko biba bigeze kureka noneho ya audio nari nababwiye tuyikurikizeho mumbabarire gato
ikibazo cy'ibura ry'amata no kwiyongera ku giciro cyayo haba abanywa ayanyuze mu nganda cyangwa atanyuze mu nganda kimaze amezi abiri kivugwa hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali abacuruzi n'abaguzi bavuga ko usibye kwiyongera ku giciro hari naho abura burundu aho basanzwe bayagura
amata y'inyange twarayabuze yatangiye kurira gusa mu byumweru nka bibiri bishize yatangiye kurira ageze kuri birindwi nibwo yatangiye kubura
hari gishize twishyiye nk'amata ku wa kane ariko twamaze icyumweru tutarayabona kandi twarayishyuye nongeye gukora ku wa gatanu ikindi cyumweru
twayaguraga amafaranga makeya ariko ubu ngubu yarahenze nje hano iminsi hafi itatu nkayabura akaboneka rimwe ubundi tukayabura
tubangamye kuko amata akiboneka ubundi turaguraga amafaranga 300 niho twumvaga amata aboneka neza tukabona ayo duha abana ariko ubu ngubu yazamutse kubona amafaranga 500 ni ikibazo
bwana Shire Kamana ntabwo ndi buvuge byinshi ndakureka ubanze ukore commentaire zawe wowe iyo wumva hari confession ku muyobozi uvuga ko amata yagabanutse kuri 50% kugera na 60% ni ukuvuga ngo aboneka ni 40% 40% abanyarwanda benshi bashobora kubyumva muri ubu buryo ariko sinibaza ko bashobora gukora analyse cyangwa se ngo bapresiye ikibazo n'iyi message babwiwe na translation yayo icyo ishatse kubamenyesha ashire wowe nk'ubu ngubu wumvise amagambo nk'aya y'umuyobozi ku mata kugabanuka ry'amata mu Rwanda yes hari impamvu nyinshi zishobora kubitera njyewe ntabwo nzivuga yenda urazifite ariko cyane cyane wibuke ko nubwo badashaka kuvuga Ubugande ntabwo bakibona ya mata yavaga muri yavaga i Bugande kandi bafite amata menshi cyane wumvaga Perezida Museveni avuga ati njyewe ikibazo dufite ni ugusagurira nako ni ukubona naho tuyagurisha abanyarwanda bo ntibayabona baravuga bati inyange turabishyura icyumweru kigashira turabishyura bakamara icyumweru bataraduha amafaranga twabishyuriye inyange ni ya FPR na Kagame ni ya Kagame irimo yambura abaturage uzi ko iyo ifite n'ubwo bubasha bwo kujya ibwira abantu ngo nta handi bakwiriye kujya kugura amata uretse mu Nyange ndagira ngo mbere y'uko ufite ijambo nkubwire ubwo twashaka kumenya muri studio ahangaha muri radio za radio ubwo twashaka kumenya mu Rwanda niba koko ikibazo ko baje gutabariza amata ese ahandi ho bimeze bite watubwiye yavuze ati reka amata ni ukubera ko ubwo noneho atangiye kubura no muri babana b'abayobozi niyo mpamvu barimo batabaza tubundi aba ibindi aho iyo bitaragira hariya nubundi nta uvuga nta nuwo ushobora no kurira no gutabaza ngo byumvikana tariko ubwo ni batangiye kubanga amata yabuze bashakira ibisubizo hariya nuko ko muri mu bana b'abayobozi buriya nabo batangiye kuyabura ntabwo bakibona aho bayakura ni ikibazo gikomeye arakomeza tubwira ati umuceri na ubwawo ntukigurika amavuta ntagurika kahunga ntigurika ngwerega kuva Uganda bafunga imipaka mwitege n'ibindi ntabwo ariko ntabwo ari nta banga rihari imipaka kuva bayifunga ntabwo bafite nta handi hanabwo inyagamburiro nta ku isoko ibintu n'ibikeya cyane ibitunguru biragura hafi 900 170 na 900 inyama ziragura 3 na 700 iyo nazo ari inyama zitari umufa nako zira za z'inyama zisanzwe hariyo zitagutse ngo keretse iyo ari imvange nizishobora kubona ku 3400 ibitunguru byavuye no kuri 200 none ubisigaye bigura hagati ya 900 na 700 inyama zazamuteho ikiro na ku 1500 nshobora gusoma ni byinshi cyane ashire wumvise ibyuriya muyobozi wa rabu yavugaga ugafata en considération n'ibindi biciro cyangwa se message ashaka gutanga uribaza ko abanyarwanda icyo bagomba kwitegura cyangwa kwitegara iki nyuma y'iyi confession uzi ku Rwanda rutekinika ariko ubu byabananiye bana kamanda
urakoze Jean Paul kuri iyi ngingo no kuri iki kibazo gikomeye cyane kubera ko kirebana n'imibereho myiza y'abaturage ariko ni n'ikibazo dushobora gusesengura mu buryo bwinshi butandukanye ngewe ubwo ndi buze gukoresha ni uburyo bushingiye ku nkingi FPR yashingiyeho kugira ngo itegeke abanyarwanda kugira ngo ikore ibyo ikora kugeza ubu ngubu harimo iterabwoba harimo ubwicanyi harimo kubeshya ariko kubeshya twabyongeraho no kwibeshya hakaza no gukoresha igitsina gore aha ngamvuga ibyo kwibeshya yandi usanga bakoze za conference manama atabaho bagatumira abantu ngo abanyabwenge muri Afrika no ku isi hose bagatumira ngo urubyiruko ngo bakicara ngo bakareba ngo kuri ngo urugero rw'u Rwanda ngo rutanga mu iterambere ariko ugasanga FPR y'igihugu yenaniwe ku mpamvu z'ubuswa bwayo cyangwa se z'ubugugu cyangwa se no kwikubira ubukungu bwose ugasanga naniwe kuba yagira igihugu gifite uburyo cyihageje mu biribwa ahangaha mvuze gukoresha igitsina gore kugira ngo abantu batabugira ngo ndimo kubivanga nagira ngaruke gato cyane ku masogo na 30 kuri biriya watubwiye byo muri Centrafrique byabaye kuri mu president n'umuryango we dukunze kubivuga ko FPR mu bucakura bwayo abagore ibeshya ko bateye imbere ivuga ko bagize hafi 64% by'abadepite mu nteko nshinga amategeko ari abagore ntago byagumye kuba byaragenze ku nguko iyo abo bagore bafite imbaraga koko haba hakoreshwa ikintu kijyanye n'ubunyangamugayo ikintu kijyanye n'ukuri ku buryo abantu usanga bakora imirimo yabajyanye muri misiyo babahaye umuntu baramutumye batujya gucunga umutekano ariko ahavanye inzu ikomeye cyane n'umwana ariko n'ibibazo byinshi cyane ejo bundi abantu muri Centrafrique bazajya bafata umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi gute isura ye bazajya bayifata gute kubera icyo kibazo ariko si byo wenda nshaka gutinda ariko nagira ngo nkavugeho kandi nkajyanisha no muri zira nkingi twavuze za FPR reka tugaruke ku izamuka ry'ibiciro muraza kumbabera ntabwo mfite ubumenyi bwinshi cyane mu bintu bya ekonomi mbese ibintu by'ubukungu nzi ibintu bisanzwe ariko ibibera muri kiriya gihugu biroroshye kubisesengura kubera ko hari ikintu twakunze kuvuga cyuko kira gihugu kiyobowe n'abantu babaswa gitegeko n'abantu babaswa kandi ubuswa bugatuma ubunyamwuga atari bwo bushyirwa imbere nuvuga ngo usanga abantu barize barabonye amadiplome uko ibintu biga ni ibintu bizwi kandi byakorewe ubushakashatsi kuva kera nuvuga ngo ni ibintu bifite credibility bifite ishingiro ariko kubishyira mu bikorwa ugasanga system iriho ntabwo ituma babasha kubishyira mu bikorwa ni ibintu mu by'ukuri bigaragaza ko ibi by'ibiciro ubona bizamuka bitari no ku mata gusa usiye ko binagayitse kuba mu muco nyarwanda muzi agaciro abantu baha ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane inka biragayitse kuba igihugu nk'u Rwanda cyavuga ngo amata ngo yabuze ni ibintu bigayitse cyane ariko reka nkomeze uku kuzamuka kw'ibiciro Jean Paul bikomojeho kare uvuga ikintu cya production mbese ibintu byo production ukuntu twayita mu Kinyarwanda ariko ni kuriya kuntu abantu bahinga kuriya kuntu umuntu abasha korora akorora inkoko ijana ariko bikagera bakazajya abasha kugurisha inkoko igihumbi ibintu mbese byo kubyaza umusaruro ubukungu ufite
umusaruro
iyo umusaruro wabaye mukeya gutaza no kureba impamvu umusaruro mukeya iyo umusaruro wabaye mukeya mu bundi muri ekonomi hari reka mivuge mu gifaransa bavangura la loi de l'offre et la demande ubundi iyo umusaruro wabaye mukeya ibiciro birazamuka iyo ikintu cyabaye imboneka rimwe uko kigenda kiba imboneka rimwe cyangwa se uko kigorana kugira ngo kibone kugira ngo kigere ku isoko ni ko igiciro cyacyo kigenda kizamuka naho iyo ibintu ari byinshi bihari biboneka mu buryo bworoheje usanga ibiciro biba ari ibiciro bisanzwe kandi ugasanga noneho ni ibiciro mu bihugu byateye imbere bitari iterambere ryo ku mbuga nkoranyambaga ibihugu byateye imbere nyabyo usanga n'ibiciro by'ibiribwa hari ukuntu baba bijyanisha n'amikoro y'umuturage usanzwe ibi rero si byo turimo kubona kandi ibi byose usanga atari ukuvuga ngo hari ibibazo ngo bidasanzwe byabaye mu Rwanda ngo wenda ngo imvura yabuze cyangwa se ngo ubutaka ngo bwahirimye izira glissement de terrain cyangwa se wenda ngo ubutaka ntago bukera ntago ari ibyo ngibyo ikibazo kiba cyarabaye ni ibi ngibi by'ukuntu FPR ifata imishinga itayizeho ikayifata ikayishyikiriza abazungu cyangwa ikayishyikiriza abanyamahanga bo bakabona ari ibintu byiza ariko mu by'ukuri ubwenge ndetse n'ubwo bushake bw'ubwisanzure iyo tuvuze ubwisanzure abantu bazi ko abantu bavuga ngo kwisanzura gusa unenga ubutegetsi kwisanzura mu gutekereza nibyo bituma umuntu akorana ubuhanga afite ibintu byo kubura kwisanzura rero bituma ubunyamwuga budakora ubunyamwuga iyo bubuze ibya professionalisme kuba umuntu yakoresha ubwenge bwe niho ubona noneho bafata ibyemezo mu mishinga yagombye kuzamura imibereho myiza y'abaturage ugasanga imishinga ahubwo ije kubakenesha ku buryo rero njyewe niyo mbirebye nta n'ugushidikanya ni ibintu bigamije kubakenesha nkana ingero zirahari nyinshi cyane ibi byose rero nibyo bituma n'iby'ibanze bitaboneka kubera ko hari icyo kintu cyo gukenesha abaturage ni ukuvuga ngo amikoro umuturage aba afite cyangwa se rwiyemezamirimo aba afite kugira ngo abashe kubona umusaruro bafite ukuntu bashyiramo amategeko y'imisoro bagazanamo ibindi bintu byinshi cyane ku buryo igiciro kiba kikazamuka ugasanga nk'urugero natanga ugasanga nk'ikiro cy'ibigori cyo mu Bugande kirahendutse nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu kurusha ikiro cy'ibigori byahingiwe mu Rwanda murumva ukuntu byose byatewe n'izo gahunda leta ishyira ku baturage cyane cyane abo ngabo abahinzi n'aborozi ibi rero wakazamo nk'uko nari mbivuze n'imisoro y'ikirenga ituma umuntu nta marge asigarana mu byo yashoye no mu byo agomba kungukamo kandi byose ugasanga nyine n'ikindi kintu gikomeye cyane ugasanga hahandi nk'abaturage igihumbi bavuze bati reka tugurisha amata usanga haje sosiyete runaka y'umuntu runaka ukomeye muri EFP akaza ati ibi byose ni ibyanjye ikintu cyo kwikubira ubukungu bwose ugasanga wa muturage usanzwe ibyamutungaga bikeya biraje bivuye mu nzira ugasanga umuzunguzayi wabashaka gufata udutaro dutatu twiyo tw'amatomati ngo nje kugurisha baramwirukanye cyangwa se bamujyana ahantu ngo mu isoko ngo ngurigezweho hari amasoko y'amahitaje ari harazanya bugogo ugasanga ngo aho agomba gucururiza baramuca amafaranga y'ikirenga nk'uko narimaze kubivuga mbese ugasanga ubirebye hasi ni ibintu biza bikica umuturage kandi abaturage ni benshi muri kiriya gihugu ko banose n'abaturage ariko ubwo turavuga abaturage basanzwe ni benshi cyane muri kiriya gihugu ariko babyungukiramo akaba ari abo ngabo batekinika ariko bakagera ubwabo bakanitekinika ibindi twavuga kuri iyi ngingo nuko usanga hari ukuntu muri iki kintu cyo kubuza abantu bwisanzure hazamo n'ikintu cyo gushaka kujyana abantu bose mu murongo umwe ntihagire umuntu witekerereza ntihagire n'umuntu ubasha kuba yagira initiative cyangwa se yagira ubushake cyangwa se yagira yashaka ubushobozi bwo kugira ngo yikorere business ye bwite ubwo mukora ibyo leta yagutegetse kandi ubwo ibyo leta igutegetse usanga hari umushumba wabyo hejuru nawe ubuhari bigaruka cyane cyane kuri iki kintu cyo gukomeza kwikubira ubukungu noneho ubwo byose wabireba ugasanga harimo urujijo rukomeye cyane ariko ubwo ndavuga urujijo ku bantu bamwe b'intore cyangwa se abanyamahanga bareba aya mashusho ari kuri ku mbuga nkoranyambaga yaba Twitter yaba Instagram cyangwa Facebook ugasanga urabona amashusho y'imihanda isa neza amagorofa yazamutse ukabona ahantu bakoze akantu k'akajardin abantu bakaza bati ati igihugu cyateye imbere kigeze ahantu hakomeye cyane byose ariko bishingiye kuri cya kintu navuze cyo kubeshya no kwibeshya kuko iterambere nyaryo ni iterambere rishingiye ku bubasha abantu bagira ngo babashe kwitunga mu gihe abantu batabasha kwitunga kandi ibyo bihera ku bintu by'ibanze ni ibintu byagombye mu kinyejana turimo ni ibintu byagombye kuboneka mu buryo bworoheje cyane kugira ngo hakiriya cyahawe inkunga nyinshi cyane igihugu nka kiriya kivuga ko ngo kiri mu bihugu bifite umutekano wa mbere ukomeye ku isi cyohereza ingabo mu mahanga ngo zijye gutabara igihugu gifite Rwanda igihugu gikomeje kwereka amahanga no kwereka isi ko hari ibintu byinshi kigenda giteramo imbere ariko ugasanga mu imbere kirimo kugenda kimungwa ariho ngaruka kuri ibyo wavuze Jean Paul ukuntu iyo tuvuga ngo FPR iragenda ihirima abantu babazi ko ngo FPR bahiteye ibibombe n'amasasu ikagwa FPR yarahirimye mu byitwa ingengabitekerezo nta mushinga n'umwe bagifite ushobora kuza ngo abaturage ngo bawizere kuko umuntu ntiyigeze afatwa ngo ahabwe agaciro aba ari we hashingirwaho ubukungu bw'igihugu iyo umuntu ashingirwa ubukungu bw'igihugu ibyo bibazo byose ntabwo byarabaye n'iyo mihanda yabuze kugira ngo bagere kuri ayo mata ntiyari iyo mihanda yari kubihari are iyi misoro yose biba bakajyana hanze ntabwo baba bikoreka iyo abantu babakoresha ubwenge n'ubwonko bwabo n'aba basirikare bohereza hirya no hino ntabwo biba bigenda uko nguko kuko wenda mu nteko nshingamategeko hari kuba hari abantu bakoresheje ubwenge bwabo kubera ko bafite ubwo bwisanzure byose bifite ukuntu bigenda bihura rero biragayitse cyane ko igihugu nk'iki ngiki kitabasha kwihaza mu biribwa ibintu byoroshye kuko dufite ubutaka bwera dufite ubutaka burimo amazi n'ibihugu bifite ubutaka bumeze nk'ubutayo nka Israel ifite ukuntu yeza ibiribwa by'ibanze ndetse ikanabitanga no hanze ariko noneho tureke wenda no kujya kure ngo tuvuge Israel reka turebe kuko aho navuze ngo ibyemezo bafata usanga birimo n'ubuswa hakazamo gushaka kubeshya no kwibeshya gufunga umupaka wa Uganda ngo kubera ikibazo cy'umutekano kandi amakuru menshi twagiye dusoma yagaragaje yuko u Rwanda rwo rwatezaga umutekano muke mu Bugande ariko bageze icyo abarebo bafunga umupaka hanyuma ingaruka zigiye kurinde ku muturage wo hasi na bya bindi noneho reka tuvuge duti mu Rwanda byananiranye kubera iyo misoro baciye byananiranye kweza ibintu mu buryo bworoheje ariko abaturanyi bacu niba babihinga bakabyeza bakanabisagura byagombye kutworohera kubasha kubona wenda nawe uhantu tujya kwiramira kugira ngo abantu babashe kubona n'ibyo by'ibanze byo kubya ariko turabizi ko ubutegetsi bwose bw'igitugu no mu mateka y'isi yose twavuga mu cyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasoviet ku gihe cya Stalin wari umwicanyi ukora nka Kagame haje gukinesha abaturage bicwa n'inzara batangira kujyana hagati yabo ibyo byavuyemo ko iyo leta zunze z'abasoviet zitakibaho kubera iki kibazo cyagiye ku baturage ngira ngo ahangaha wenda abadukurikira bagenda babyumva kuko mu by'ukuri urugamba turimo ntabwo ari urugamba rwo kuza ngo tunenga gusa ngo tunezezwa no kunenga twagombye ko turimukora n'ibindi bintu iyo tugira ubuyobozi bwiza ariko urugamba turimo ni rwa rugamba wenda mvuze n'ibyo runana rushingiye ku bumuntu kumva ko imibereho myiza y'umuturage cyangwa se abaturage ari ibintu by'ibanze bikomeye cyane udashobora kwirengagiza iyo ushaka ko igihugu cyawe gitera imbere urugamba turimo hari abantu bajya bibeshya ntabwo turi muri munyangire ntabwo turi mu bintu by'amatiku cyangwa amazimwe ntabwo twumva wenda ko ibibazo by'abanyarwanda bituruka ngo ku nkomoko zabo cyangwa se ngo ibibazo ngo dufite ari wabo bituruka oya twe turasobanukiwe kuko ibintu bihari ni ibintu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage iriya leta imaze kuva yafata ubutegetsi itigeze yitaho ari nabo haturuka ibibazo byose bihari ariko nkarangiza mvuga nk'uko dusanzwe tubikora ntabwo tujye tunenga ngo ntitubagire inama tujye tubagira inama tunabibutse twifashisha ingero zihari amateka agiye atwereka revolution française hashize nk'ibinyejana nka bibiri yarabaye iyi revolution mu mbarutso zayo habanje abantu bagiye batekereza nk'uko tubona babakarasira nabo bayidamange haza abantu batinyuka nk'uko tubona aba ba Rashid aba banyamakuru Cyuma Hassan imiryango igerageza kwirwanaho nk'umuryango wa Rwigara n'abandi bose bavuga bati turabyanze ariko birangira ari uko habuze umugati ibi ngibi nshobora kwivuga abantu bakagira ngo n'urwenya ariko umugati ni wabaye kubura umugati ku baturage nibyo byabaye imbarutso ya revolution y'abafaransa yatanze umusaruro na n'ubu ngubu abafaransa bakigenderaho mu mahame ya republika na demokarasi muri Tunisia igihe birukana Benali nawe wari umunyagitugu wica abaturage be unyaga abaturage be wakoreshaga iryo terabwoba nawe umuzunguzaye Mohamed Bouazizi kubera kugenda akandamizwa n'inzego z'umutekano nk'ibyo tubona mu Rwanda yageze aho hari itwika igihugu cyose kitagihaguruka ni ibintu Benali atigeze atekereza ijoro bucya biri bubi ntabyo yatekerezaga naba rero ni ukubibutsa ko amateka yatweretse ko amakosa amwe buri gihe abyara ingaruka zimwe ibi ngibi ntabwo ari iterabwoba turimo gukoresha turimo kubaburira kuko niho birimo kugana uwabyibeshyaho ubwo yabazi ko nyine ubutegetsi ari ikintu uhorana ubuziraherezo nkongera nkibutsa umwe mu bantu bagiye barwanya akarengane kandi akarengane nako kari gakomeye umugabo witwaga Gandhi w'umuhindi yagize akabwira abaturage bagenzi be ngo kutubaha cyangwa se kurwanya leta ni inshingano z'abanyagihugu bose cyangwa se z'abaturage bose iyo leta yitwaye nk'abacanshuro cyangwa se yamunzwe na ruswa kuko ibi byose byo kwitwara nk'abacanshuro no kumungwa na ruswa ni ibintu bihita biganisha ku kintu kimwe kongera ubusumbane mu bukungu hagati y'abaturage ni ukuvuga ngo mu Rwanda ubu ngubu dufite abantu bake cyane bikubiye ubukungu bwose badafite n'ibyo bibazo kuko ayo mata abaturage babuze bo bari abo hejuru bashobora kuyatumiza mu Bugande kandi barafunze imipaka abaturage ntibabyibeshyeho bivuze ngo abaturage bagomba guca akenge na biriya bakunze kuvuga ngo natakambiye perezida Zuruga ngo amfashe ni ukwibeshya perezida wa repubulika ababizi ibyo byose iyo sisiteme ari mu bayihagarariye mu bayikoresha kugira ngo we n'agatsiko ke bakomeze bikorerwa ubukungu nkarangiza ngira nti kandi aho nsaba abaturage gutekereza ubundi FPR mu magambo y'ikinyarwanda tuvuga ko ari umuryango w'abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu bishyize hamwe kandi nyine bakishyira hamwe kubera ko bakunze icyo gihugu ijambo patriotisme ariko uji ureba uko FPR ikora nta kintu na kimwe ushobora gusanga kirimo patriotisme ahubwo hari ikintu wakwita ngo individualisme tuziba tuzayita FER ariko patriotisme bayisimbuje individualisme bikubira ibintu byose umuturage agasigara araho ngaho kugeraho abantu babura amata abantu bagahangayika ngo ibiciro by'amandazi byazamutse ibitunguru bikaza ibiciro bikajya hejuru cyane ibyo nta kibabwiye ko ibifu byabo biruzuye na konti zabo zirimo amafaranga biruzuye byose kandi ni abantu bake cyane mu gifaransa bakwita ngo oligarchie minoritaire ariko abantu ntibibeshye ko ibibazo byose biba bishingiye ngo ubwoko cyangwa ku karere cyangwa kuki ibibazo byose bishingiye kuri ubwo bukungu indabo mpamvu turi gukorera isesengura ariko bigasaba yuko abantu abaturage abo ngabo barimo kugenda bikoraho bageraho bakavuga bati turabyanze dukunze kubishyira mu ndirimbo zacu z'urunana aho tubwira abantu duti mu byange muhaguruke dukora ubukangurambaga niho bigeze kuko nimukomeza kubyemera ejo bundi hazabura n'ibindi bitari amata kandi no ngaruka kuri ya patriotisme navugaga ubusanzwe umuntu ukunda igihugu cye ntabwo acyambura abana bacyo cyane cyane abana bagifitiye akamaro noneho narangiriza ku kantu kamwe kubera ko turi mu kwezi kwa cumi kandi intambara FPR yashoje ku mpamvu zimwe zumvikana yatwaye ibitambo byinshi twara amaraso menshi kandi yatwaye amaraso y'abanyarwanda bose nta n'umwe dukuyemo b'ingeri zose baba abo mu majyaruguru mu majyepfo y'iburasirazuba iburengerazuba uko babitwa kose iyi ntambara yatwaye amaraso menshi nakwita ko ari ibitambo ko nta n'umwe wagiye abishaka abantu benshi bagiye baziza akarengane abandi bagenda bitanga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo aya maraso yose yamenetse iyi FPR iyoboye igihugu yayapfushije ubusa ibi bitambo yabipfushije ubusa ari naho ngaruka ku cya nyuma cy'uko nta gihango na kimwe bagifitanye n'abaturage barimo gukora nk'abiyahuzi ariko aho kugira ngo umuntu amare imyaka n'imyaniko agerageza kwiyahura n'ingaruka zabyo twagerageza natwe kugira ibyo dukora nk'abanyarwanda ubwo ndabwira abaturage kugira ngo ibi bihagarare kubera ko byose birangizwa no kwikura mu bwoba Jean Paul ndumva ari ibyo navuga kuri iyi ngingo iyo yizamuka ry'ibiciro ariko nagishatse kuyihuza n'ingengabitekerezo ya FPR uburyo yitwara uburyo abaturage bayitwaraho ariko nerekana ko n'amateka twagiye tunyuramo yaba yo mu Rwanda yaba yo nayo hanze yerekana ko iyo igihugu gitangiye kujya mu bintu nk'ibi ngibi mu bibazo nk'ibi ngibi byo kubura ibiribwa by'ibanze nta kindi kiba gisigaye atari ihirima murakoze
ashira nyumva
Jean Paul ubanza uri kuri miyote
so sorry navugaga nti niba unyumva hari blog wasimbutse cyangwa se keretse niba ari igihe utabyumvise muri iriya interview cyangwa se muri kiriya kiganiro bagiranye n'uriya mudamu hari ahantu bavuze bati gishwati ho hari amata ariko ntafite uko avayo biriya bintu ntabwo nzi impamvu ntabwo sinzi niko nanabivuga nabisobanura ariko tekereza kuvuga ngo u Rwanda Singapore y'Afurika vision ngo ni za mirongo ingahe 2020 yaranarenze murabizi ko ariko batangiye bashuka abaturage baba bazi rero ko bazaba bamwe barabyibagiwe abandi barapfuye abandi barahunze none ubu baravuga ati gishwati ifite amata ariko ntushobora kuyakurayo bigiye no guhumira ku mirari umudamu aravuga ati uyu muyobozi wo muri rabu ati abaturage bishatsemo ibisubizo tukumva ko leta yarabatereranye abaturage bishatsemo ibisubizo ngo barayabika akamara igihe kirekire ndizera ko ayo magambo wayumvise kuko reka tuhasubira ahangaha
buriya mu gihugu dufite aho tuvuga dukura amata nk'ibice bine cyangwa bitanu. Dufite igice twita cya Nyagatare cyangwa cy'Umutara kiba gifatanyije Nyagatare, Gatsibo ndetse na Kayonza, tukagira igice cya Gicumbi, tukagira igice cya Gishwati, tukagira n'igice cy'Amajyepfo dukunze kwita Nyanza, noneho hakaba n'igice turimo dushyiramo imbaraga cyo muri Rusizi.
Buriya mu bice bya Mukamira na Bigogwe nta musaruro, nta mukamo hava ufatika?
Umukamo urahari cyane, munyemere wenda nabinyuramo gatoya n'ihuze. Challenge yo muri Nyagatare ntabwo isa neza niyo mu Gishwati. Nyagatare niho habaye ikibazo gikomeye cyane cyo kubura ubwatsi, ari naho dushaka gushyira imbaraga zo kububika inshuro nyinshi nk'uko amaze kubivuga. Muri Gishwati amatara hari kuko ntabwo bagira impeshyi nini, ahubwo bafite ikibazo cy'imihanda. Hari ahantu hari amakusanyirizo y'amata, ariko rwose na moto ntishobora kuhagera, n'imodoka ntishobora kuhagera, ahubwo abantu bishatsemo ibisubizo bakora utuganda dutoya dutunganya amata akavamo ibivuguto na za foromaje, kuko byo bibitsika igihe kirekire.
Kuvuga ngo baba bafite umusaruro w'amata uhagije, ariko
wabyumvise ni ibintu bigayitse cyane ku gihugu.
None se aho hantu bavuga ngo imodoka na moto zitagirane mu ijuru ni
he? Noneho kandi n'amafoto nuko yenda tudafite iyo videwo ya RBA aho berekanaga ayo mata bavana mu bice bya Gicumbi, bagenda ku magare abanyonzi nibo bajya kuyazana bayirukanka nayo yaporomokana hariya ku misozi. Ni ibintu urumva ko nyine ni bya bindi byo kwerekana Kigali bya kuyirimbisha, ariko urumva n'inzira za Kayigaburiye zirafunze. Ntabwo nshaka kutinda kuri iki kibazo kubera ko igihe cyadutwaye, nshobora no gusanga na Toyota yasinziriye. Umunota umwe gusa niba ufite komantere kuri aka kantu, kuko ubundi byinshi birisobanuye.
Yego shako, aha ngaha cyakora reka noneho twemere yuko ngira ngo n'abantu b'intore noneho barabyumva ko ibyo tuvuga atari ugupfa guharabika igihugu no kukinenga. Ibi ni ibigaragaza itekinika riri muri kino gihugu ukuntu ringana. Ubivuze neza ngo Singapore y'Afurika Vision 2020, abantu bakaba badafite imihanda bashobora gutwaramo ibiribwa by'ibanze nk'uko bivuze bigenda ku magare. Ariko n'ayo magare nzi ko bigeze kuyaca muri Kigali rimwe, ariko ikigaragara ni ikihe? Icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni ikihe? Twagiye tuvuga inshuro nyinshi ingendo za Kagame mu ndege hariya, amanama bakira hariya, amafaranga bashyira muri Visit Rwanda, bashyira amafaranga y'akayabo mu makipe nka Arsenal cyangwa se Paris Saint Germain hariya mu Bufaransa, amafaranga bagenda basuka ngo bashoye ngo bagize ibiki, amafaranga bashyira mu marozi yo kujya kuroga abantu batavuga rumwe nabo, amafaranga bashyira mu gushimuta abantu batavuga rumwe nabo nka Rusesa bagena ba Sankara, amafaranga bashyira muri ziriya ngabo bohereza muri Mozambique, Centrafrica n'ahandi. Ibi byose bakabikora ariko bakabura imihanda ibasha kugera mu bice byose byo mu gihugu. Ibi kandi bikaba byarabaye mu myaka igera kuri 27 FPR ifite ubutegetsi, ifite nayo mikoro ariko itarabikoze. Barangiza ngo bakunda igihugu, barangiza ngo ndi umunyarwanda ngo abanyarwanda ngo bigire, byaje byokajya abantu bakora nk'abacanshuro ni ukwishyirira mu bifu byabo, kandi bikomeza gushimangira ko ikibazo dufite gikomeye cyane ni ikibazo cy'ubu busumbane bukabije FPR yazanye mu baturage. Ndumva ari icyo navuga, ariko bikomeze bitera umujinya mwiza abaturage kugira ngo bahaguruke.
Niwukoze Ashire Kamana, reka ngushimire ko washoboye kwiga mu kanya nubwo wari ufite byinshi wari urimo, tukabigukuramo kugira ngo uze kwifatanya natwe muri iki kiganiro. Tabita rero nizere ko ukiri
Jean Paul Murambo rero mbasezere, ndakomeza mbakurikira ariko ndo ni muzindi nshingano ubwo turi kumwe
kandi nakoze cyane. Ntabwo ngaruka rwose, nta kibazo, wakoze cyane.
Urakoze.
Noneho rero ndagaruka ku kibazo cya Kangondo. Mbere y'uko ngaruka kuri iriya nkuru ya Perezida wa Centrafrica, reka banze mpe itabita ijambo ndere yuko mpa tabita ijambo tabita niba ukiri maso wambwira noneho nkaza guko gushyiraho audio ndi buze kukubwira ngo ugire iki ikoraho
ndakumva rwose
kivugaho
buriya mu gihugu dufite aho tuvuga dukura amata nk'ibice bine cyangwa
ibyo nkoze murambabarira ntabwo iyi ariyo nashakaga ibi ni iby'amata tumaze kuvaho ndagira ngo mwumve ibya Kangondo uburyo abaturage bakomeje gusiragizwa mu nkiko bateragizwa hirya no hino ari ukubasenyera mu buryo butanyuje mu mategeko ari ukubirirwa babasiragiza mu nkiko bajya gushaka ingu ibyo bababeshye reka mubanze mwumve iyi ni audio twakuye kuri Shema TV ya Cyuma Hassan Gedo
ese ko duheruka harajeho umuhuza byo byarangye bite nibaringa ni mu buryo bwo kugira ngo baducecekeshe abana babo babe bari kwiga bazagumye badukandagiza icyo gitugu abacu bari kwangara
impamvu nyine ni kwa ni ya mitwe harimo imitwe hano harimo no n'uburyo bwo gushaka kugira ngo babashe kutubeshya no kudutwara nkaho turi ibicucu babona ari watermelon twikoreye ibintu bakora barakora ibintu bakadufata nk'ari ibihaza biri ku mitwe yacu nta nubwo batekereza ko dufite ubwenge twarababaye tubabaye imyaka ine muri iyo myaka ine ntabwo bagombye kuba badukora ibintu nk'ibi niba bumva biyaminiye bafite ubushobozi bakaba bafite ubushobozi bwo kuburana ibyo baburana ari ukuri nibajya habona tuburane bakora integura urubanza turi kumwe ibintu byose duhari be kuzana ibintu byo gushaka ngo imanza ngo ni abantu benshi nibo babiteye ntese baragira ngo tube umwe badushyira mu gatebo bapfundikire
zira uwo mwavoka rero uhereye none inosa n'uwitwa Shikama mu manza zacu turabamaganye ngo natwe turi bukomerezeho tujyeyo umuntu ushaka gufata urubanza rwacu tutamuhaye ni igisambo nka Shikama uwo mwavoka witwa inosa na Shikama ni ibisambo bibiri turashaka ko icyo gisambo cy'umwavoka nacyo bagomba kukibaza impamvu kiburanira umuntu utararuhaye urubanza ku giti cye Shikama ntitwavanze umutungo ejo bundi ajya kuzana amacakubiri kandi na leta umujyi wa Kigali wazanye amacakubiri uraza nguje gusubiriramo abantu bafite umutungo munini niba umunini warazanywe n'ikamyo umutoyo ukazanywa n'akanyamasyo turashaka kumenya icyo kibazo umuntu waba warakituzanyemo ahubwo w'ayo macakubiri bikiranywe izo nama zikoreshereza yarakoresheje inama nijoro kurenye avuga ngo abantu 78 arabafite ngo yanavuganye na perezida w'urukiko ko abo bantu bateza imvururu koko tuhageze ikimenyetso cyabitweretse imvururu yaziduteshe
wowe wabwira abantu b'abagabo bahahira ingo zabo ngo wowe nari
ntabwo Shikama ducitse baramuzana inyota
ibi ni umwuka wari uri hariya imbere y'urukiko sinzi ko kuvuga politiki ya FPR yo gusenyera abaturage bigifite hari inkuru ikibirimo ejo bundi nahoze numva umudamu w'umupfakazi cyangwa se umugore wa mirimo avuga uburyo abantu baje bagatera ibintu bye hanze cyamunara yakozwe bishobora kuba yarakorewe muri salo y'umuntu irangiye amafaranga barabara babwira umuntu bati inzu urayitsindiye tuzaza kubasohora mu nzu baragenda baramusohora ibintu bye babita hanze cyamunara ntayo mwigeze mwumva genda yari abizi ariko ibyo ntitwere tubyumva yaraje gusa ajya kubona abantu bati sohoka mu nzu inzu ifite nyirayo yaraguzwe ishyano ryagwiriye u Rwanda nahoze nibuka ukuntu uriya mudamu yari afite urupapuro rw'urukiko rw'ikirenga hariya Nyabugogo bakamusenyera bagasenya sitasiyo bagasenya ibikorwa bindi byose by'ubucuruzi yewe mu minsi yashize hari naho numvaga bavuga ngo n'umugabo baramutaburuye kandi mbere y'uko apfa harimo ibintu yenda bitari ngombwa gusubiramo ariko harimo ikintu cy'uko harimo ibintu by'ibibanza byaranga ibintu by'amamodoka amafaranga yesi hari ibintu byari bihari hagati ya muryango utubazo twatumaga yenda ibintu by'imitungo kuri muntu nawe ashaka ibyo ashyira ku ruhande ndibuka ku imodoka ya Range Rover bavugaga ko umugabo yanze kuyandika ku muryango cyangwa se ku mugore we kubera ko yene ngo bari muri bahari ibintu by'ubwumvikane bitari hari akayandika ku cyagitse kuba mbabare kuri bari abantu ngo ni ba Damascene bavuga ko ari wari wanditse iyo Range Rover ibibanza bavuga ko yarafitanye n'abasirikare barimo ndetse banavugaga na Dan ko hari ikibazo ari ibintu by'ibibanza bagurana tumbwire ko biri ibintu byo kuvuga ngo bagiye guteza cyamunara muri Saro bakaba bashobora kwafara ni ibintu bashyize igitutu kuri banki zimuha amafaranga nta ngurane afite kuko yari azi ko dushobora kubona ingurane umudamu asa n'uwabivuzeho barabimo ninde wabikora ibyo bintu ninde wakora ibyo bintu byo kuvuga ngo muhe ingurane nta mafaranga afite nako nta collateral yerekanye uretse basirikare ushobora gushyiraho igitutu bagatelefona bati mumuhe amafaranga uriya n'umucuruzi natayabaha tuzayabaha cyangwa se batagiye kugura ibintu nibyo tuzashyiraho ingwate kandi barangiza bakamurimbura bakamuvanaho byose bikabirarangiye ibyo nibyo kwa mirimo ntabwo nakubwirukana FPR ifite ibyo kwirukanka ku bibanza ku mitungo niba itagitegereza ikavuga atari ko kwa Habyarimana barabitwaye ese hari aho babihungana ese ntibashobora no kurira no kwa Mobutu ibi bintu barimo nibi tabita wabonye ibya Kangondo sinzi niba dufite icyo kwiga tubivuga uretse gusa ko twongere turege FPR n'ukuyexposa gusa nta gitangaza kimwe ibintu bya Kangondo nta gishyashya tubonye uyu munsi ku bintu bya Kangondo ariko aka karengane ndetse n'ubu imyitwarire y'aya mabandi yitwaje intwaro Evode ariko Evode tugomba kujya tubisubizaho buri gihe twari tubibutse buri gihe FPR n'amabandi yitwaje intwaro buri gihe urabizi nzakataho ka audio tugomba kujya tugashyiraho buri munsi buri kiganiro maze naho yicaye naho bicaranye nabo bajye bireba bise birebe bavuge bati koko turi amabandi uyu muntu twicaranye dute kandi koko yarabadecrivye ko bakwiye tabita commentaire zawe kuri ya kaya Kangondo na biriya karengane kubije gutwarirwa abaturage bamburwa itwabo baruhiye hejuru y'ibintu babona nabyo birimo bibacika ubutegetsi bwo kubacika kuki batiga kuki batabona ko nabo ishyamba rishobora kuzaba ari bwo buhungiro bwabo
umva kugeza ubu hari igihe mugani wawe bigera naho umuntu abura icyo yavuga ubivuze neza Evode nako ni wabivuze neza n'amabandi yitwaje intwaro koko yujuje ibyangombwa reka yewe mfate n'uyu mwanya nshimire cyane bariya baturage ba Kangondo bakomeje kwerekana ubutwari barahaguruka barwana ku bintu byabo kuko ukujya mu nkiko kwaba ba Kangondo ntabwo byagombye kuba biriho ariko mbere yuko njyaho reka nshimire abantu bakomeje guhaguruka bakirwanaho reka ndebera nk'ibi bintu bimaze iminsi biba ku muryango wa Rwigara reba ibi bintu biri kuba ku muryango wa Mirimo ku umuryango wa Rwigara bamaze iminsi babirukansa mu nkiko nabo bafata umupfakazi bapfakaje kansa mu nkiko bicananamo basubiranamo aba banke bati ntabwo tuzi amafaranga baturimo barimanganya umuryango uti nta faranga na rimwe tubafitiye bugacya bati oya bafitiye banke miliyoni 500 ibintu by'amanyanga gusa reba ibintu birimo biba ku muryango wa Mirimo umupfakazi we nawe babujije epfo na ruguru none ndebera n'aba bantu bakangondo ese izimanza z'aba bantu bakangondo zagombye kuba ziriho ese kuba barasenyewe byo byagombye kuba byarabayeho iriya leta ya Kagame ibereyeho kuburabuza kurenganya kuri bo abaturage n'umwanda niyo mpamvu babasenyera ngo kugira ngo barebe yuko babirukana babaviraho uwo mwanda ugende hasigaye aho ngaho bashyira ibyabo bahubaka ibyo bashatse umwanda iyo hari umwanda urakubura ukagenda abaturage rero muri kiriya gihugu kuri iriya leta ni umwanda uwo mwanda rero bagomba kuwikiza bamara kuwikiza bagashyira ibyo bashatse bibabereye ibyo abanyamahanga bazaza bakareba bataha rwose Kagame yakoze ibitangaza muri kino gihugu dore ni za Kigali Convention Center nizo ziri mu mujyi ni za building bubatse z'imitako ni ibyo nyine ariko abo bakeneye uwo mwanda nugende nujye kwa Kabuga nujye gupfira muri ariya maprizo atazwi iyo ni leta ya Kagame ni kwifata abaturage ariko ndashimira abaturage ko barimo birwanaho iki ni ikintu gikomeye cyane ko abaturage bamaze kumenya ikinyoma ubugome ubugambanyi bw'iriya leta bamaze kubimenya iyi leta itunzwe no gusopanya guteranya abantu ntibatekereze umuntu umwe arivugiye ati harya babona ko ari watermelon twikoreye iyi mitwe yacu babona ko idatekereza abaturage bibageze ahantu bagezwe hano baracecetse igihe kirekire ariko bamaze guhaguruka nabo bamaze kubona ikinyoma ubugome bw'iyi FPR ibategetse ibi ni ibintu bishimishije ni uku nguku revolution itangira ibi rero bakora byo kugenda bagateranya abantu mwarabibonye ko FPR iragenda ikinjira mu miryango mu mafamiye igasopanya abana n'ababyeyi igasopanya umugabo n'umugore igasopanya abaturanyi ntihakagira umuturanyi uvugana n'undi ni kubera iki kugira ngo ntibatekereze ntibavugane ngo bajye hamwe bagere ku kintu kigaragara oya uriya yihugireho n'uriya yihugireho kuko nimuhura mushobora kuvuga ikintu kigaragara mushobora kuvuga muti turimo turarenganywa dukora iki twishyire hamwe dukora iki niyo mpamvu bahora basopanya abantu dore na Kangondo babinjijemo witwa Shikama Jean de Dieu n'umwavoka ngo witwa Innocent baragenda barabavuyanga barabaterateranya ariko ndashimira bariya baturage ko babibonye barabamaganye ndabafashije nanjye abantu bakangondo tubamagane abo bakozi ba Sekibi baza bakabateranya bakabasopanya kugira ngo iyo mitwe yanyu ihinduke za watermelon no iyo mitwe yanyu Imana yibahereye gutekereza muhaguruke mwirwaneho ndabashima ariko ndashimira abanyarwanda ko bamaze kubona yuko iyi FPR ibarenganya bakabamaze kwirwanaho duhereye kuri iyi Kangondo turi kuvuga mumaze iminsi mubona abaturage bahagurutse abana b'abadamu abagore bakubita abadaso ni abanyerondo turi ko abagome bamaze kuzura kiriya gihugu polisi iri hariya irica abanyarwanda irabahohotera badaso ngo bari hariya barahohotera abaturage abanyerondo barabahohotera rero nabo bamaze kubona ko nta bundi buhungiro bafite ni uguhaguruka bakirwanaho ibyo rero turabibashimira hari bariya bana bariya bakobwa mwabonye babakubita kuki bajya batekereza ngo abagore ngo nta mbaraga da ngo abagabo nibo no birwanyeho kuko nta wundi bafite barwanaho iyo leta yakabarwanyeho niyo iri kubahotera barahaguruka birwanaho barabakubita banza araba abazunguzayi abadamu b'abazunguzayi mwabonye safari nyubaha umudaso ariruka nkagiye kumukubita yirwanaho aramunigara mujwinyuza hari abaturage bahagurutse muri no minsi bavuga akarengane bakorerwa hari umugabo nshaka gutindaho gato ngira ngo nashimire uvuye muri prison witwa Eric Nshimyumukiza ndibaza uvuye muri prison yikayove muri Gisenyi uyu mugabo arimo aratanga ubuhamya bukomeye cyane arimo aravuga akarengane k'indengakamere gakorerwa abaturage bari muri prison abaprisoniye muri iyo prison ya Kayove arimo arabivuga madetaye abaprisoniye barashize nyaboneka muzajye kumva ubwo buhamya bw'uwo muntu n'abantu bangahe baba barafungiwe muri iyo prison wenda bakarekurwa bakaza bakicecekera ariko uyu muvandimwe yaramaze imyaka 10 muri iyo prison bagiye bamuhindura bamuvana muri ya Kigali kandi ubwo bari baramurashe avuye mu rukiko mu kumva urubanza rwa Ingabire baramurasa isasu riragenda rijya mu bihaha riheramo banga kurikuramo ariko ni kwa kundi Imana bitarakura amaboko ku muntu amaherezo aracyariho yarasurvivinze uwo ni uri hutanga ubuhamya uyu munsi yavuye yaravuga ati akarengane karimo gakorerwa abaprisoniye bo muri iyo prison ati ntabwo naba mvuye y'amahoro Imana yaramfashije nkaba mvuye y'amahoro ngo nze nceceke niyo napfa ariko hari abantu bazasigara barumvise aka karengane yenda umunsi umwe bazagende barenganura aba bantu kuko barimo baricwa barakorerwa iyicarubozo si uwo gusa abanyarwanda abantu bakabica dore nk'ubu umwana witwa Shyaka Gilbert yaburiwe irengero n'umugore we baramumukurikije turamutabariza muri aka kanya ubu batwaye Gilbert bumva ko birangiye ibyo Gilbert yavugaga avugira imfubyi birangiye nyamara abandi ba Gilbert bari kuvuka barimo baraza bafashe bakarasira bashyira mu bihome bayidamange ariko abandi bakarasira n'abayidamange barimo barazamuka barashidi barimo baravuka n'abandi ntazamazina barimo barahaguruka bakavuga akarengane ikinyoma cya FPR abanyarwanda bamaze kukibona Kangondo yihagazeho imaze imyaka 4 yose irenganywa kubera iki ibi byose ntabwo byagombye kubaho kinyoma ubu bugome ubwicanyi bwa FPR bumaze kugaragara nanjye navuga nti iyi ni revolution itangiye ndakomeza kwankuraja abanyarwanda cyane cyane mwe muri mu gihugu imbere mumaze kubona ko nta wundi uzabahagarara nta wundi uzabarwanaho nta wundi uzabarenganura nta wundi uzabarenganura kuko uwakabarenganuye n'uwo nguri kubarenganya ni mwebwe mugomba guhaguruka mukirwanaho ni mwebwe mugomba guhaguruka mugafatana mu mugongo mugafatana urunana maze mugahashya abo bicanyi siko kamabandi kabateye kagiye kubamara ariko turabashima ko mwamaze kubona ko nta wundi uzabarwanaho ari mwe mugomba kwirwanaho nimukomeze ndahamagarira n'abari hanze nimuve mu byo murimo nimuve mu matiku nimuve mu kurangarira abari kubarangaza bashaka kubasopanya ni nk'ibyo byose twavugaga FPR iri kuboherezamo abantu kubaze barangaze muhugire muri ibyo yavuze yavuze ibiya dore bari abanyarwanda bari mu gihugu barabarangamiye ngo namwe nimubafashe nimubatera ingabo mu bitugu nimuhaguruke nimureke tuhaguruke tubafashe kangondo rero ndagira ngo mbashime ibyo muri gucamo ntabwo mwagombye kuba muri kubicamo ntabwo mwagombye kuba mwarasenyewe akanika gatsiko kamabandi kateye iki gihugu koko kaje kuyogoza kwiba abanyarwanda kubasenyera kubica rero nta kindi nabone navuga uretse kubankuraja abaturage ngo nimukomeze mwirwaneho kangondo ndabashima wowe aho uri hose mu gihugu wahagurutse ukamenya kwihagararaho turagushimye natwe rero nk'urunana duharanira impinduka nyarwanda twahagurutse kugira ngo tubatere ingabo mu bitugu twahagurutse kubafasha kurwanya ko karengane murimo mucamo kandi ntabwo tuzatezuka murakoze Jean Paul ndagira ngo mbashimire ko mwantumiye muri iki kiganiro
David urakoze cyane kandi kuri iyo ngingo ndizera nashidikanya ko FPL yo barumva nta nubwo ari ukuvuga ngo barahinduka kuko babikora buri munsi ariko igihe cyabo kizagera cyangwa se kirageze nkuko rero nari maze ko nari nabibabwiye ngitangira nababwiye inkuru tabiti urakoze cyane nushaka kugaruka kuvuga kuri inkuru y'umuperezida wa Centrafrique wabivuga ariko ubundi ikiganiro cyacu kirimo kirasoza sigaye amasegonda ku minota mike cyane nagira ngo ntoreze kuri iyi nkuru yo muri Centrafrique hanyuma dusoreze ikiganiro cyacu ni inkuru rero ya perezida wa Centrafrique Faust Archange Touadéra aho nababwiye inkuru skandal yabereye muri ingoro ya perezida bavuga ko uyu muperezida yarasanzwe n'ubundi bavuga ko yarafite n'inshoreke ariko umudamu madame Brigitte Touadéra ariwe first lady wemewe akaba yarabyihanganiye yarihanganiye uwo muntu wundi waje mu buzima bwe ariko nyuma yaho ngo hakaba hari ikindi kintu ngo batekereza ko atari bushobora kwihanganira ari uko noneho uyu perezida muri Centrafrique yabyaranye n'umugarde de corps presidential guard muri b'abanyarwanda banyi banyarwandakazi bari barajyanywe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu agezeyo rero bagezeyo iriya groupe y'abari abanyarwanda bavuga ko bafashe bamwe nyine nk'uko byumvikana basirikari ba mu Rwanda barinda uwo mugore first lady bamuhana we umugenera aba security umwe muri bo ariko akaba yari umwana w'umukobwa ngukiri mutoya ngukiri muto ngo young lady nk'uko babivugaga umwana w'umukobwa rero uko ikinyamakuru Corbeau News cyagiye kibyandika cyavuze ko ngo yakunze perezida ngo rero wakunze ni ntabwo tumuzi ariko ikinyamakuru cyanditse ko uwo mwana w'umukobwa yakunze perezida ngo he fell in love hanyuma aza baza kugira ngo babyarana barakundana byarana umwana ndetse bavuga ko urwo rukundo rwabo rushobora kuba rwatangiye hagati ya bibiri guhera muri 2019 mu myaka ibiri ishize noneho ikibazo ntabwo ari icyo uyu mugabo nako yari amaze igihe ajya i Kigali hamwe ngo yagendaga avuga ko ajya muri visite officielle ngo ariko baje gusanga ahubwo yarajyaga gusura wa mwana w'umukobwa kuko ngo amaze kumutera inda ashobora ko umwana w'umukobwa yaravuye muri garde ajya i Kigali mu Rwanda ubundi iyaba iyi misiyo itari ya Kigali na uyu musirikare ubwo baramukubise ifuni uyu mwana w'umukobwa ariko birashoboka ko ari imipango bashobora kuba bari barakoranye ntabwo mbizi ariko nibwo natangiye itohoza kuri iki kibazo kugira ngo tumenye neza ibyo mu mbere uko bihagaze ariko tuzabibageza vuba cyane ibyo ndiho mbabwira ni ibyanditse mu kinyamakuru cyo muri Centrafrique ariko kugira ngo umenye amakuru nk'ayo ugomba kwigerera i Kigali mu Rwanda ukamenya imibereho y'uyu musirikare ukamenya namakuru aya makuru yavuye muzi amakuru y'ikinyamakuru cyatoje avuga ko uyu muperezida yamaze kugura ngo minsi yashize yaguze inzu villa cyangwa se mansion i Kigali mu Rwanda ibyo bikaba biri mu byarakaje abo bagore we cyangwa se umugore we first lady uko ikinyamakuru kibivuga ariko ikintu cyanshekeje muri iyi nkuru naho bavuze ngo umudamu yavuze ati uyu mwana w'umukobwa nta gihe na kimwe yamvagira iruhande ati kugeza ngiye kuryama ati kugeza kuryama ati nibwo yahaga nibwo nabagasire kumwe nawe sinshobora kumva ukuntu bavuye mu mwana ati ni ukuvuga ko bitanabaye rimwe ati ni ukuvuga ko bahuye kenshi ati ariko njya ngumage iruhande igihe cyose ariko nyine urumva niba yari afite undi mudamu wundi ashobora kuba yaravuze ati ngiye ku wundi ariko ntabwo ati ngiye ku wundi mugore yigire kuri ya munyarwandakazi avuga rero nibo bavugaga ati buriya igihe cyose yagiye Kigali yigiriye muri famiye mu rugendo rwagiye gusura umuhungu inkuru irangira bavuga bati ikibabaje nuko ati uyu mwana agomba nayo kubona ku mutungo wa Central Africa n'umwana ngo w'umuhungu ngo ugomba nawe kuzabona umurage kuri Central Africa ngo basigaye bita ngo ni ba boss kw'abanyarwanda ni blague iri hariya muri iriya president ariko bavuga ko biriho bicika muri iriya president ngiyo Rwanda rero nguko iyo befite ingura imiryango nuko nguko bigenda inkuru nkuko mbabwiye nzayigarukaho mu magambo arambuye mu kindi gihe maze gukora natwe iteme nako mbabarire izakora itohoza ryacu ku giti cyacu nitumara gukora itohoza ryacu tuzababwira ibyo twabonye ibyo twumvita ariko makuru nta yandi nuko hari skandale muri presidence ya Central Africa itewe n'umwana w'umukobwa nako ni bari abagarde presidentielle bagiye muri Central Africa umwe muri bakayarindaga Brigitte mu first lady wa president wa Central Africa bakaba haravuyemo n'umwana ufite umwaka n'amezi ndetse ikinyamakuru cyavuze ati nubwo bataravugaho anniversaire y'umwaka wa kabiri aho uzabera ariko definitely perezida azaba ari muri attendance azajya kuyitabira tuzababwira rero ahangaha kuri raditeme itohoza twakoze bijyanye n'iyi nkuru kuko ni inkuru dukwiriye kubagezaho idonido yayo ni nayo nkuru dushorejeho ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba tabita niba ufite icyo ushaka kuvuga kuri iyi nkuru ntabwo umunota umwe mbere yuko dusoza
umva nta byinshi navuga gusa ndi kwibaza niba uwo muperezida ataraguye muri rwa gakoco nka zimwe ajya batega i Kigali ngo iyo nk'umuntu tuvuga agiyeyo bazi ko wenda ashobora kuba avuga nabi ari umugabo tuvuge cyangwa se yarasazwe abavuga nabi bakamutega akana k'agakobwa kakagenda kakajya kumufata neza ubwo ngo bamanitse za kamera aho ngaho mu cyumba ibiba byose bafata amafoto bafata za video umuntu yarangiza nyine yaba agiye kugenda bakamwereka bati dore uzagira icyo uvuga ndibaza ntese aho n'umwana w'umukobwa ntibaba baramuteze uwo muperezida kubera ibyo bashaka kuri uwo muperezida kugira ngo ntazabave mu nzara ejo bakamwereka bati uzavuge sinzi ibyo baba baramuteze uwo mukobwa kuba baranabyaranye ubwo birahagije ntashobora kubava mu nzara baramufite baramupfumba se byararangiye ibyo rero ngo ni ibintu bakunda gukoresha bariya abantu cyangwa n'abagore ubwabo abagore bashaka gukoresha cyangwa se bashaka ko bazi ko babavuga nabi bakabatega utwana tw'udusore bagafata ayo mafoto ejo umugore yakwibeshya bakaba bazi ko yazagira icyo avuga bati dore uzavuge rero iyi mitego FPR ikomeza gutega abantu ibyo mu perezida n'uwo mwana si ko byagenze ubwo no tohozo uzatubwira ariko iyi leta ya Kagame nini na mashitani munaherutse kumbwira ngo El Rwanda igiye gutangira gukora ngo muri Congo za Congo Brazzaville abantu baravuga batari ko abantu ko bakenye nta mafaranga bafite hari iyi Rwanda izatwara abandi bati izatwara indaye hari kindi se nko abana b'abakobwa b'abanyarwandakazi babaye ibikoresho bya sex nta kindi nta gaciro umwana w'umukobwa bamuha nta gaciro umugore afite muri kiriya gihugu n'ukumukoresha muri ibyo ngibyo mu nyungu zabo mu nyungu z'umuntu ku giti cye n'agahinda birababaje urakoze Jean Paul
urakoze cyane Tabita ndagira ngo nkuko nawe mbabwiye ikiganiro cyacu turagisoreza ahangaha ariko reka tubibutse amagambo meza Evode atarashyira ubwonko bwe mu gifu cye uko yavuga
ibyo rwakoze kuko u Rwanda niga kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu njye mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro ubundi yemeza afata akabona bikurikije amategeko akaba agomba no kuramya umuntu wamushyize aho ngaho ikibazo ni uko abantu bafashe ubwonko urabona izi za kaminuza twiga ubundi turiga twigamo ubumenyi ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza noneho agafata ubwonko ibintu byose yize ubwonko bwakabwimurira mu gifu bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo nawe uvugane ndya mu kanwa ntabwo ikibazo abantu bose barabibona ndibuka ko twajyaga duca imanza twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye ukabaza umushinja cyangwa uti ibi bintu ko bidasobanutse ibimenyetso byawe ni ibihe ibi bintu uvuga ko bidasobanutse hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza abashinja cyangwa bari bagenzi bacu mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose ukubundi barakubwiye atari ko ati buri ubumbaza biriya bintu iyi sisteme dukoreramo urayiyobewe uyobewe uko ikora ati ubaze iya dosiye urabona ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze none suragira ngo mbigirende ni ukuvuga ko ibyo bintu bajya babibwira abantu hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba baravumbuka baragenda barirukanka ubu abo bantu bari mu mahanga abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka ariko nta muntu ngiye ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora nzi uko babihimba nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo oya ibyo ntabwo bishoboka ubwo rero umuntu uri mu Rwanda ntabwo aribye hanyuma abandi batwumva
ngo rero Evode agifite ubwonko mu mutwe ubu rero nawe akaba yarasanze abandi akaba yaragiye mu gikundi cy'ababushyize mu gifu nk'uko abyivugira ibyo yavugaga hariya ni ubu yicaranye nabo ngibyo ibyo uyu munsi arimo ababwira ati uko bikora ndakuzi njyewe muzabeshya abandi dore uko bikora yarangiza akaza kudukomvenka yuko noneho ubu ngubu byahindutse ko ingurube yarebye mu kirere bakunzi baraditeme bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki tukaba rero dusoreje ikiganiro cyacu ahangaha tuzasubira mu kiganiro uyu munsi kizaba umusibo ejo ariko mukomeze mukurikira ibiganiro byacu bya radio Iteme umunsi ku wundi kuko ejo nta gihindutse ari ikiganiro urwatubyaye amasaha ya saa saba nk'uko bisanzwe kiyoborwa na Benoit Moza ndetse na Anisette Karege mugire rero ibihe byiza mugire gitondo nijoro ryiza biturutse naho muherereye hose mari kumwe nanjye turashimiye Jean Paul kandi nshimire na Tarita Bwiza twari kumwe muri ikiganiro nashire nubwo yaducitse hakiri kare ariko nawe watanze ibitekerezo bye
Tatu kubararenga magana Thank you.